Mr. Brody. Dancers, my teachers, producers, Makacha mwada analia tumedea USA ma promoters. Twajivunia na si ati wo, kwani airport inaisha lele. Tourist tona si my tradition, bullfighting, chicken and quail roasting before we go fishing in the evening. Are you in? Tumekula sembe, cheki wasi kwembe. Home ground wana sema kamirembe, chinga mihono. Tebu wa show wakirudi wadani pata ho. Moja BMA wanadai ni meme ambaka nemlesa na sema mini homeboy. Cleophas Malala anajua nitaongezea drama. Tehabuni numanya ula siya momo henda. Shivala Sheru nishihinda. Nupinga hula huihinda. Doni sunda nta huisunda. Vososi huponda. Mureberu numuifunda. Kalinzi nifunda. Kubera alwa nirikunda. Homeboy nirikunda ambaka na hunya tengoma. Homeboys, homeboys, huahinga. Homeboys, homeboys, huahinga. Fanya chenju kuhula hukalanga. Whatever you say, we are in the area. Homeboys, homeboys, huahinga. Homeboys, homeboys, huahinga. Fanya chenju kuhula hukalanga. Whatever you say, we are in the area.
Metu jirop, hence in the urban club club. In Kenya they say I'm chop chop. Cause Burubusa to Kampala, Uganda we are rap rap rap. Representing for the motherland. Representing for the youth in the hood. We are back to the root. Looking good. All of the girl them share some love. And all of the man them try to behave. Jump to the dance floor. We are gone. We are here. We are wanga homeboy. You say no. Music collector for guns. I'm in the Ongaro. Deputy Farasa. Sira wasira. Among others. Duki Skiza. John Zente. Winamo Junior. Na Daudi Kabaka. In attendance. At Oli Motavadi. We Talibon. Shivare, haring on me, duare, manguare, chuma mosine, pao na haluare, chita yanje, manyanga kanje, isukuti yanje, visiri yanje, mungu ambona takitari banja, Alexander Mutoni, ashirenje, musi yeri kanga, nzalire kivana, baliranga, mukana kananga, na butua, na yanzo, vichongo vivaremba, na horira, na chionya, mwairamba, nundera chimbembo na huremba, uti ukone mubushi mukamba, muhombo. Homeboys, homeboys, huahinga. Fanya chenju kuhula hukalanga. Whatever you say, we are in the area. Homeboys, homeboys, huahinga. Homeboys, homeboys, huahinga. Fanya chenju kuhula hukalanga. Whatever you say, we are in the area.
Pura mi ukuranga ki homeboys, leta jai modo. Namandasi, chapati tano na suru. Kwa wingi kisha ukali mulima. Ikuche na sosa after rola. Ripu china chenga mwili ni metali ya ki homeboy. Lifestyle yangu nina negungo ki homeboys. Bira nayo tuna dribble tu ki homeboys. Nijihimu tauliza abisai sport. Pesa tunacheza ka ki homeboys. Mwezanga mate ke honga muruini. Nziluwa vane toto na hinga. Kuchenga kupepeta makuna mabao. Nina funga tu ki homeboys. Meko bi Ronaldo, Messi na Iniesta. First half, second half, all the way back up in her. Nizi vitu ziki jipa. Tutabeba ligi, utakula minofu. Vile minifisi ndangangana na mifupa. Stories angu kubamba msupa uski mistari zangu nyingi za ki homeboys. Zile zingine mizi chora tukwa sana freestyle acapella then uzitema na zitema kaki homeboys.